vanilla music. Yeah. Yeah. Umeamua kuniacha kisa to kukisiana mbele yangu inyumero. Kwa nini mimi? And you chose to go. Unitumie picha zenu WhatsApp, please don't do the good. Ulitaka nwene noche, ukikosa nisiseme. Ulitaka chukue pumzi zangu nisiheme. Nena kwake anapata kila siku, yeah yeah. Minili fall ile sorry. Nielewe wewe. Miso kolo, kolo, kolo. Hata mina moyo, moyo, moyo. Tera miso kolo, kolo, kolo. Hata mina moyo, moyo, moyo. Zani ni babe, unidanganye paka lini babe. Don't drive me crazy, watch my sec. Utulite na baro kichache, yeah. Malana huyu na yule, utazani kichwa ni huna shule, yeah. Etini deki nifue, utazano menifanya msukule, yeah. Malana huyu na yule, utazani kichwa ni huna shule, yeah. Etini deki nifue, utazano menifanya msukule. Na mwingine ananipenda kweli, nimepata mwingine ananijali kweli. Nera kwake anapata kila siku, yeah yeah. Minili fall ile sorry. Nielewe wewe. Miso kolo, kolo, kolo. Hata mina moyo, moyo, moyo. Tera miso kolo, kolo, kolo. Hata mina moyo, moyo, moyo. Yeah. Miso kolo, kolo, kolo. Hata mina moyo, moyo, moyo. Tera miso kolo, kolo, kolo. Hata mina moyo, moyo, moyo. Miso kolo, baby. Hata mina moyo, baby.